In ka badan 6 bilood ka hor, Ukraine ayaa howlgal military ka bilowday gudaha gobolka Kursk ee Ruushka. Kiev ayaana dagaalkan ka lahayd laba ujeedo oo waaweyn oo kala ah in iska khafiifiso cadaadiska Ruushka uu ku hayo koonfurta dalkaas iyo in Moscow ku khasabto isdhaafsi dhuleed oo Ukraine ku soo ceshanayso dhulkeeda. Kiev ma aysan gaarin yoolkii ay ku taamaysay. Inkastoo ay joogto ah u sheeganeysay guulo ay ka gaartay dagaaladaas, waxaana weeraradaas lagu dilay in ka badan 40,000 askari, kuwaas oo isugu jira ciidamo Raashiyaan ah iyo kuwa ka soo jeeda dalka Waqooyiga Kuuriya oo gaashaanbuur la ahaa ciidamada Moscow. Wadooyinka waaweyn ee gobollada Donetsk iyo Kharkiv ayaana weli xiran, iyadoo ay ka socdaan dagaalo culus. Arintan ayaa sheegashada Ukraine gelinaysa muran badan kadib markii Ruushku soo galay dhul horle ah oo ka tirsan dalka Ukraine, wuxuuna Ruushku ku hanjabay inuu go'doomin doono kumanaan askari oo ka tirsan milatariga Kiev, taas oo uu arko inay fursad u tahay isdhaafsiga maxaabiis dagaal ee labada dhinac ay kala haystaan. Dadka Ukrainianka ah ayaa si adag u beeninaya sheegashooyinka ciidamada Ukraine ee ahaa inay horumar la taaban karo ka gaareen dagaalka tan iyo bilowgii howlgallada. Waxay milatariga dalkaasi sheegayeen tiro maalinle ah oo aan wax badan ka duwanayn kuwii hore ee dhacay marka la eego tirada isku dhacida, weerarada iyo xajmiga khasaaraha. Arintan ayaana soo cusboonaatay kadib markii la arkay xaqiiqada dhabta ah ee dagaalada dhacay, waxaana laga dheehan karaa khariirada Deep State ee loo adeegsado dagaalada, taasoo muujinaysa in Ruushku ku soo wajahan yahay hareeraynta ciidamada Ukraine ee ku sugan gudaha hareeraha magaalada Sudz, waxayna sidoo kale ku wajahan yihiin marinka ugu weyn ee taageerada zaadka ay ka helaan ciidamada Ukraine. Dhankiisa, Kirill Sanazov oo ah falanqeeye military ayaa duulaanka cusub ee Ruushka ku go'doomiyay magaalooyinka ay ku qabsadeen ciidamada Ukraine ku micneeyay inay daba socoto joojinta gargaarka military ee Mareykanka, isagoo warbaahinta u sheegay in arintani ay tahay saansaantii ugu horeysay ee dagaalada laga cabsi qabo inuu Ruushka ku soo qaado haddaan wadahadal laga gelin. Marka laga eego dhanka shacabka Ukrainianka, waa kuwa aragti ahaan ku kala duwan qaabka ay u dhici karto arintan, waxayna qaar ka mid ah dadka aaminsan yihiin in ciidamada dalkoodu aysan awood u lahayn inay iska caabiyaan ciidamada Ruushka, iyadoo kuwa kalena ay ku baaqayaan in si degdeg ah looga soo baxo magaalada ka hor inta aysan ciidamada Ruushku gacanta ku dhigin, halka dadka qaarna ay aaminsan yihiin in Moscow ay weerarkaas awood u haynin. Dhankiisa, Alexander Kovalenko oo ah khabiir military oo ka tirsan xarunta la dagaalanka propagandada warbaahinta ee Ukraine ayaa sheegay in xaaladda ciidamada Ukraine ee ku sugan gobolka Kursk ay halis ku jirto marka la eego ciidamada Ruushka ee gacanta ku haya wadooyinka saadka ee magaalada soo gala iyo soo daabulida tiro badan oo ciidamo ah si ay u hareereeyaan xoogaga Ukrainiyinka ah ee ku sugan gudaha magaalada Sudz. Khabiirkan ayaa dhankiisa sheegay in xaaladdan ay la mid tahay wixii ay ciidanka Ukraine ku wajahayeen magaalooyinka Jasifyar, Kurkev ee dhaca gobolka Donetsk, halkaas uu Ruushku ku guuldareystay inuu ka gaaro natiijooyin wax ku ool ah. Govolenko ayaa wuxuu tilmaamay in ciidamada Ruushka oo muddo dheer ku hareereysnaa magaalada Avdiivka oo badkeedu yahay 29 kiilomitir oo laba jibaaran iyo magaalada Bakhmut oo masaaxadeedu dhan tahay 14 kiilomitir oo laba jibaaran ay ku adkaan doonto inay la wareegaan gobolka Kursk oo qiyaastii ku fadhiya baddan 310 kiilomitir oo laba jibaaran. Wuxuu aaminsan yahay in xaaladda adag aysan micnaheedu ahayn inaan natiijo la gaari doonin, iyo dadka reer Ukraine ay ka baxayaan iyadoo la eegayo isbeddel kasta ama khatar kasta. Ruushku wuxuu gaari lahaa wabiga Dnieper waqti hore, kaas oo ah wabiga ugu weyn ee kala qaybiya Ukraine ee soo mara caasimada Kiev. Si kastaba ha ahaatee, howlgallada Ruushka ee ka dhanka ah Kursk ayaa laga walaacsan yahay inay mar kale ku soo wajahan yihiin xuduudda gobolka Sumy. Wararka ku saabsan arintan ayaana durbaba sii faafay maalmihii la soo dhaafay, taasoo ay beeninayeen ciidamada Ukraine. Marka la eego aragtida Kovalenko, tirada iyo qalabka ciidamada Ruushka ee hadda ku sugan gobolka Kursk uma ogolaanayso inay mar labaad gumaystaan gobolka Sumy sida bilowgii dagaalka, mana iska caabin karaan howlgallada ka hortaga ah iyo weerarka. Hadafka degdega ah ee Kremlinka iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin shaqsi ahaantiisa ayaa ah in la xoreeyo gobolka Kursk ka hor 9 May ee soo socota, taasoo way u dabaaldegaan waxay ugu yeeraan maalinta guusha si uu u tusiyo shacabkiisa mid guuleystay, maadaama aysan jirin wax faa'iido ah oo loo dabaaldego iyadoo qayb ka mid ah dhulkiisa la qabsaday sanadkii hore. Madaxweynaha Ukraine Vladimir Zelensky ayaa si isdaba joog ah u sheegay in Kursk uu yahay gorgortanka ugu muhiimsan uguna xoogga badan ee ay Kiev la soo xaadiri doonto miiska wadaxaajood kasta oo suurtagal ah, hadday lumisana ay micnaheedu tahay in Kiev laga xayuubin doono inta badan awoodaheeda dhulka marka la joogo miiska wadahadalada. dhankii sa Vladimir Fesenko oo ah madaxa xarunta Bennett ee cilmi baarista siyaasadda ayaa sheegay in isbeddelka ka soo cusboonaaday Crux uu noqon doono shayga diiradda lagu saaray wadahadal weyn oo dhexmara Ukraine iyo saaxiibada reer galbeedka wuxuuna aradka ku dhuftay in adag tahay in la saadaaliyo waxa dhici kara haddii Kiev ay weeso gobolka Kursk